mama ma ukhuleka shaya kanjela uthi uJehova
I'm gonna go to the hospital.